Basebo nebanyabo abantu bakatonda mwenna mbanirizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nina wano ekisaaganda ekye ebyefaananyiriza okuba ebibuuzo. Kozesezza ekigambo ekyo si kugaya bibuuzo, naye okutegeeza nti bino byenkutte kino ekisaaganda temuli kibuuzo na kimu, wabula these are prayer requests. Abantu basaba kubasabira, mubakubira amiina, bamanyi Katonda yabaddamu.
Amiina.
Katonda ye nannyini kuwonya.
Amiina.
Kansabe abasumba bano batusomere olunyiriri ndyoke nsabire obupapula buno. Bw'osoma mu Zabbuli 68 olunyiriri lw'19
lugamba bwe luti, Mukama atenderezebwenga
otya
atusitulire emigugu gyaffe buli lunaku.
Otya
ye Katonda bwe bulokozi bwaffe.
Genda kuluddako.
Katonda ye Katonda owokuwonyanga gye tuli,
owokuwonyanga gye tuli,
era yakuwa Mukama ye nannyini kuwonya mu kufa.
Kati ennyiriri ezo zombiriri nzibawadde zigatta okuwona ng'ewona ndwadde, zigatta emigugu ng'olina emigugu egikukalubiridde. Wano nina olukalala olwa sukulu fiizi, olw'abagenda mu bigezo, olw'abalwadde, waliwo w'ekiwanga, waliwo wa alsas, abalwadde ebirowoozo, anyigirizibwa olw'abazadde b'obutabeera bakkanisa oba okuba b'ekkanisa naye ne badde mabega, akaluubiriddwa olw'amabanja n'abalala bwe batyo. Abo bonna abali mu mbeera eyo kuba kusaba, kubanga ye nannyini kuwonya mu kufa, ye nannyini kuwonya ndwadde. Ate nga Katonda alina engeri nnyingi ez'okuwonya n'okujja obuziwa n'otuula wano olw'owona n'okufuna amagezi ag'okwewala obulwadde, kika kya kuwonya.
Amiina.
Okwetaba ne banno kika kya kuwona, naye ate okukkiriza Yesu Kristo kuwonyeza ddala.
Amiina.
Muneegatteko tuyimirire tusabire abantu abo abaweereza obubaka obwo. Katonda Kitaffe ayinza byonna. Abaddu bano abazaanamu babadde n'okunyigirizibwa era bayina okunyigirizibwa. Abamu endwadde baziwandiise, abalala tebaziwandiise. Abalala bakaluubiriddwa lwa maka gaabwe, abalala beeraliikiridde banaddayo batya ku masomero, abalala basobeddwa olw'abazadde baabwe abatateredde, abakyala gye bali abasobeddwa olw'abaami baabwe abanafuye mu by'omwoyo. Waliwo munaffe atateredde ddala olw'amabanja amanene nnyo agenkanidde awo. Kitaffe oli Katonda ayinza byonna. Amannya g'abantu bano gugamanyi wagasomyemu dda. Otegeera n'ebibaluma bayinza n'okuba bawandiiseko bitono nga bisingako awo. Okusaba kwaffe kuli nti Mukama buli aweereza okusaba kwe mujjanjabe, muwonye, mutereeze, kwata ku nsonga ye afune emirembe egitegeerekeka. Toganya muntu azze wano mu lukuŋŋaana luno ate okuddayo n'ekizibu ekyo oba okuddayo mu kizibu ekyo. Bw'abanga addayo mukolere ku nteekateeka ez'okumuwa emirembe n'essanyu. Tweyanzisa kubanga oludde okusaba kaffe wagati bwe musaba mukkirize nti mbibawadde. Ffe tweyanzizza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.
Amiina.
Katutuule. Kati ate eriyo ebitabadde byakusabira busabizi, olwo bye birabika okubanga ebibuuzo, naye nja bibatereerezaamu abaabuuzizza. Gamba ono yabuuzizza ekitali kituufu. Aba 7 CD n'abalokole bracket abakristayo fena tuli bana ba Yesu ekitwa ulalu nakubunako na mateeka eri nyali no bwensomi ndabi yawandise musajja sijja kuli kusomera naye kankutegeeze sinaba kukikonera ko ddala wano tuli bana ba Yesu wawaidi nakikonyeeka ekyo sinagambako ntuli baana ba Yesu nagambye tuli baana ba Katonda era nagambye nti eddoboozi lyava mu ggulu nerigamba nti ono ye mwana wange gwe njagala ennyo gwe nsanyukira eddoboozi lyaliyogera kwani
Yesu
era nagambye malayika yajja nagamba Mariyamu ndi kyogenda okuzaala kigenda kuba kitukuvu mwana waani
mwana wa Katonda
ekitegeza Yesu mwana wa Katonda kati ate natuwandikira n'agamba ti ate ne bonna abamusembeza yaba obuyinza okufuuka abaana baani
abaana ba Katonda
olwo ekitegeeza naffe tuli baana ba Katonda Yesu bwe yali nga ayagala okukiggumiza ennyo n'agamba mubanga musaba musabenga bwe muti ndi kitaffe
ali mu ggulu
Yesu abanga Katonda amuyita kitaawe naffe nga tumuyita kitaffe eyawandise wano erinnya nalirabye egganda bw'obanga Yesu Katonda amuyita kitaawe nga naffe tumuyita taata Yesu tuba tumuyita tutya muganda waffe
muganda waffe
olwekyo ssebo taffe tuli baana ba Yesu tuli baganda baani
ba Yesu
Yesu Yesu muganda waffe n'olwekyo ekyo nkitereezeza mbutereeza ekyokubiri kyetaaga okutereeza ate nga kino kyakabi nnyo bwe kitatereera yagambye lwaki musoma Bayibuli yammwe mwokka musome ne mu biralalala kubanga baga nti Bayibuli y'abazungu kandabe erinnya linnya liriwaddyo kakati munnange wange nze ekiseera kye mpangadde sirabangayo Bayibuli y'aba 7CD era gwoba ogizudde ogindeetera nange neewuunya kubanga nga bwe baakugambye nti ndi mulabizi wa kanisa y'aba 7CD mu Central Uganda Conference 1 bwe mba sigirabanga kuguwa gisangawa Bayibuli ze tulina wano ze tukutte zaafulumizibwa Bible Society of Uganda Bible Society of Uganda etugatta fenna enzikiriza z'obukristaayo netukubira Bayibuli zino n'ezikyusa mu lulimi lwaffe ne mu nnimi ez'enjawulo era ne Bible House twakagizimba wali nolwekyo Bayibuli teri yaba 7CD togamba nti aa yabadde asoma mu yaba 7CD nsoma mu Bayibuli yabona kati okakasanga ti si yaba 7CD bwe nsoma wano lunyiriri gwe wandiiko ddeyo osome mu yiyo bw'oba wasobodde jangu nayo lwakuba nti olusitaala etalaziyiza okuba tezitumala kulabawo naye tegeera nti Bayibuli gye tusomamu ye yaffeffe
fenna
feffe
fenna
nolwekyo lekaga nti aa oyasome mu yaabwe bosanganga wabula naga nti amateeka gaayo gagamba gatya eyina okuba n'ebitabo bimeka
nkaaga mu mukaaga
ng'asatu mu mwenda biri luda wa
mu ndagaano enkadde
ng'abiri musanvu biri mu luda wa
mu ndagaano empya
bosanganga esukkawo ng'olwomanya nti eyo gye yabadde agamba si ntuufu bosanganga erina ebitonotono ng'omanya nti neeno si nki
si ntuufu
naye ate bosanganga eva kukyabaleevi n'ekoma ku timuseeyo ng'omanya nti eyo nkadde bukadde yakaddiwa bukadde yineeyulika n'olwekyo maama oba ssebo kkiriza nti Bayibuli gye tusomamu yeri standard Bible ekkirizibwa ate nze saagala kumpa magezi kusoma ku biralalala kuba siri mwogezi wa biralalala ndi mwogezi waki
wa Bayibuli
Bayibuli ate nga nginnyonnyola okusinziira kunyinyonnyola entuufu nga bw'eri Bayibuli yonna ate
yokka
Ate muno busungu obujewa ogandi Bible ya bazungu. Gwato chimata edona bazungu abatamanyi Bible. Gwato chuli angote edona bazungu abasamira. Gwe pulirola ba mzungu atambula ango loza anti ndia abanyi Bible. Abazungu eliya bakafiri dala nokusinga gwe. Nolecho bambi obanyigirira bwerere. Naye liye ubeze abazungu abakafiri ngabo eliya abaddugavu abaji.
Abakafiri
ate ne bayina abaddugavu ate bachi
abakristayo.
Abakristayo banadini. Mwebale nyo awe bikomebo munaleta ebirala nga ntandikirawo kuba Yesu Kristo mukama waffe. Onakula jyo twayogedde ku Yesu. Kijja kuba kyannaku nnyo bwabanga tewategedde kye bayita Yesu. Nasanyukidde omuntu eyansindikidde message nga teyabadde wano naye abatuwuliriza kwetoolola wonna. Naye bwe nabadde mu room yange ne tulika n'enseka ng'ate ndi mbomu. Kuba yagambye tikonyonyodde Yesu n'ategerekeko obulungi bwatyo ne bwe muggalawo olukuŋŋaana. Nasanyuse nnyo kuba nga ddala yategedde nga Yesu tumunyonyodde. Bameka baga nti Yesu twamunyonyose. Tetwagala muntu ayogere ku kintu nga kyayogerako takigiraki.
Takikakasa takitegedde.
Twagala ekintu kyoyogera kitegerekeke. Omusajja bamuyita Napoleon Hill yawandiika yagamba, "Be clear, the rest will follow."
Gwebera bubenzi mulambu lukufu ebirala bijja goberera.
Wakala buli lwogamba nti nakkiriza Yesu nga kyoyogera kye
kyekyo.
Yesu ono gwe bawaana, gwe tuyimba, gwe mukkiriza nyamba ki? Kubanga eriyo abakkiriza Yesu nga baavu, mwali balabeko nga baavu ate eriyo abagagga sekiriyo
jeti bali.
Katolo kitegeeza saagala okkirize Yesu ng'omukkiriza omubeesinze kukufuna, kukugaggawala, kukuzaala, kukuwona n'ebirala. Ebirala byonna Yesu asobola okubikola, naye kyenjagala otwale priority tukkirize Yesu ng'omulokozi waffe.
Amina.
Twakirabye nti Yesu ono gwe tuyigako gwe twogerako yali Katonda ddala eyeggyako obwa Katonda neyeggyako ekitiibwa nakka ku nsi abaalala kye bayita incarnation n'ayambala omubiri ogwaffe alyoke agate omusaayi n'omubiri alyoke afuuke omulokozi waffe.
Amina.
Bassebo ne banyabo era natwakyogedde bulungi nti Yesu bwe yajja kano no njagala ate okayigire okategere kubanga tulina gye tulaga kati mu maaso. Yesu aba yajja kulokola abantu. Lwaki akulokola kutwalire kumutwalire ebbanga ddene? Tamanyi kulokola mangu. Ntandise ekyokuyiga ekira tasobola kulokola mangu. Nabagamba Adam ne Kawa bo bajja bakulu. In fact abantu babeera ne mu debate nti Adamu yalike kundi. Aba ne bagati alabika Adamu teyalina kundi kubanga teyali tied to anything. Yajja buzi n'ekitusanyusa kye kino nti yajja n'ebitundu bye nga bikulu nga biwasizaawo n'ebikolerawo bye byagala okukola era ne bibeerawo emirembe. Nekawa yajja nebibye biki
bikulu
teri nateeka ne bamenya kubanga bajja bakulu kubanga omuntu lwe yajja lwe yawasa. Ensi netandikirawo Yesu ono ya si tetwasome nti ebintu bye naye yabikola ye lwaki tajja ku Friday kumakya ne bamulabanga ajja ne bamukwata ne bamukuba ne bamukomerera nafa nazikibwa nazukira tetwandirokoleddwa?
Twandirokoleddwa
lwaki amala emyaka asatu mwesatu n'ekitundu lwachi tuetaga Besedekemu jiazaliwa ate lwachi tuetaga ne Nazareth jiakulira ate lwachi tuetaga Kalivario. Why that time? Hamunye nyo zaalaga tiaa amalechi sere chocho na nga akulaga nga yagala kutuyigiriza bichibye tusani dokubera.
Amina.
Bichibye tusani dokutambulira mu bichibye atusubira okubera na chaku nsikuno nawe byokulabira ko byonna tulioke tumutunulire tumulabe tumuyigireko tumugoberere waliwo bananga banyimbira no luimba lwenjagala tulioke tusimbe mu kisinde kya Mukama wafu Yesu Kristo. Haleluya.
Amina.
Kubanga yajja naberawo nalaga bwe baba basinza bagenda bwe bati basinza lunaku luno nagenda baba batizibwa bagenda bwe bati nabatizibwa bwe baba balya tulya kino kino tokirya bosanga abalwana ogamba boti bosanga bononyi obaisa yabikolere emyaka ejo jo
jona
abantu ne babiraba n'amaji
n'amaaso gaabwe.
Yesu oyo gwe twabadde tuyigako olunaku lwa leero njagala kumutandika na kubategeeza nti abantu balina endowooza nyingi ku nsonga y'okugenda mu ggulu oba n'okugenda mu kkanisa. Ekintu ekyo njagadde okusandika nakyo twagendako olumu nga tubuuza abantu lwaki ogenda mu kkanisa, lwaki osinza, lwaki ogenda mu kkanisa, lwaki oli wa kkanisa, lwaki okola kino, lwaki ogenda mu kereziya, lwaki ansa zaabwe ngenda kuba waako ezimu ze nnali mpulidde. Emu yoyoyo gye yawandiise oli yaddamu bw'ati nti eyo nkola y'abazungu gye baatuleetera omuntu yenna omutegeevu agenda mu kusinza mu kkanisa kati oyo ajja kusinza nkola y'abaki
y'abazungu.
Abalande bagamba a enkola yo ekkanisa ekitwala mu kkanisa kinyamba kulongoosa mpisa era omuntu n'agamba munagati wange omwana mutwaleko mu kkanisa bamuteekemu ki
empisa
n'agenda mu kkanisa kwekyo. Abala bagenda mu kkanisa kufuuka bannaddiini ye mwana nataba naddiini genda mu kkanisa obeere n'eddiini kati bwolifa bali kusabira batya kati abala beegulira bbanga kufuna ngeri yakubasabira ne bagenda mu kkanisa baleme basula ebusuuzi. Abala bagamba nti aa tuba tuteekateeka kkubo lyaffe erigenda mu ggulu kati abantu baki olw'okufuna entaputataputa ezo bakolaakola ebintu bingi ebitalina kakwate na kugenda mu ggulu beyiyiza amagezi agaabwe. Naye Bayibuli etulaga nga waliyo omusajja ali mu Yokaana 3 enyiri esatu ezisooka.
Awo waliwo omuntu owomu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemo mwami mu Bayudaaya. Oyo najja gy'ali ekiro n'amugamba nti Labbi, tumanyi ng'oli muyigiriza eyava eri Katonda kubanga tewali muntu ayinza kukola bubonero buno bw'okola ggwe wabula Katonda ng'ali naye. Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwa kabaka bwa Katonda.
Omusajja ono ayogerwako bamuyita Nikodemu si muntu wa bulijjo wa kusaaga. Yali musajja mukulu, yali munnaddiini, yali mufalisaayo. Abafalisaayo be bantu abaasomenya eddiini ne bakwata ennyo amateeka era nga bo balowooza nti okukwata kwabwe amateeka kubayamba n'okugenda mu bwakabaka obw'omu ggulu. Omusajja ono nga manja agakutte mu mutwe okumanya ali wa kitiibwa yali musajja ate era yakirondebwa okubeera ku lukiiko olufuzi banafere bayitanga Sanhedrin olwaba kulembeze yali professor mulamba mu theological school ez'omulembo ogwo ayogerwako nga nagagga eyali omusajja ow'amaanyi nali nsoma abantu nti yali mugagga ekyenkani ddaawo nti yalina n'ensimbi ezizze ku bubwe ezisobola okuliisa Yerusaalemi okumala emyaka 10 yali musajja mugagga omusajja munaddiini ono eddiini yaabwe ey'ekifalisaayo saagala gimalirako biseera naye nga beewulira bemanyi bagaya buli kitonde takyala wa muntu atali mu ddiini ye talyayo si kulwanga aliira mu bikopo ebitalongoseddwa bulungi naye bwe yatuuka ku nsonga y'okgenda mu ggulu y'ensonga entutte ku Nikodemu yagenda wa Yesu. Njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo bw'obanga olinamu akaagala okugenda mu ggulu kale mpanikire omukono nkulabe wonna w'oli ensonga z'ez'okgenda mu ggulu toyina lukiiko lulala lw'oyinza zitwalamu wabula bw'oyagalanga okgenda mu ggulu ogenda wa mukama waffe Yesu Kristo.
Amina.
Omusajja ono newankubadde yali munaddiini ebyokgenda mu ggulu teyabitwala mu bakabona teyagenda mu yeekaalu teyeesiga buyigirize bwe teyeesiga bugagga bwe yagenda wa Yesu naye ng'ate akimanyi bulungi ti Yesu yalina bbaluwa ya buyigirize teyamulabako mu ttendekero naye alabika yalaba bulabi Yesu yawuliriza bya Yesu yafollowinga Yesu n'ategeera nti omusajja ono alimu ekyama eky'obulamu obw'emirembe n'emirembe.
Amiina.
Era bw'agenda eri Yesu olw'okubanga ye yali muyivu ng'agenda eri ataasoma bw'osoma bulungi ddamu osome bulungi n'ajja eri Yesu ekiro lwaki ajja kiro kubanga bbaluwa zaalina ez'obuyivu tezimuganya kugenda kwebuuza kwatalina diguli yajja kiro bw'atuuka wali Yesu n'agamba labbi tumanyi alabika ayina banne bakiikiridde nti oli muyigiriza eyava eri Katonda kubanga tewali muntu ayinza kukola bubonero buno bw'okola ojo nga Katonda ali naye. Yatunuulira Yesu n'alabanga yekka ye mutuukirivu ku nsi kuno yalabanga Yesu ye nannyini buyinza yamulaba Yesu n'awuliriza era n'akikkiriza nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obuki
n'obulamu
n'amanya nti bw'abanga ayagala okulokolebwa alina genda wa Yesu.
Amiina.
Kambategeeze mwenna abali wano mwenna bawanise nti mwagala kulokolebwa tewali walala woyinza kugenda okujjako ewa mukama waffe Yesu Kristo. Matayo 28:18 Yokaana 14:6 soma.
Matayo agamba kale mu Yesu najja nayogera nabo
n'abagamba atya
n'agamba nti mpereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi.
Exactly. Werekerera Yesu yekka gwe tulina yagamba nti obuyinza bwonna nina obw'eggulu n'obwawa
n'obw'oku nsi
tetulinayo muntu wano ku planeti alina buyinza obwa mirundi ebiri kabeeraani olaba n'abakulembeze b'amawanga betulina omukulembeze waffe w'eggwanga lya Uganda bw'atuuka Busia afuga Busia Uganda bw'akulemberana bw'akulosingana deri pulezidenti Yoweri Mulala ndi mutufutufu mwa
oli mutufu ddala
zijjukira bano baaliwo olutalo olw'amaanyi omukulembeze wa Amerika atunka n'owa Koreya ne batuuka naye sebo nga nokiri ekisajja kirina kyo tekisanga aga nange ndi wange oliwo nange ndi wange yekka gwe tulina agatta eggulu n'ensi ye Yesu Kristo mukama waffe.
Amiina. abamu batuwa hito kwegata ku Yesu Kristo batya ate bajja kunkolabe bati ategera kino nanyine buyinza ya kuyise Yokana 14:6 wagamba batya Yokana 14:6 wagamba Yesu namugamba nti nze kubo
namazima
nobulamu
ulira kadakako
tewali ajeri kitange wabulanga ayita munse
wali wabantu abannumye omutwe abagamba nti dini makubo Oite masindi notuke Kampala oite jindi notuke Kampala oite waimana notuke Kampala oite usoka notuke Kampala amadini makubo eyembozi jinyumye weka bojja mu bantu abamanyi Bible otulumye omutwe fetwategera kimu nti ekkubo erigenda mu ggulu liririmu nze kkubo n'amazima n'obulamu njagala kutegeeza abandaba abampuliriza teriyo kkubo ddala ligenda mu ggulu era toyinza kuŋŋamba nti soma Bible osome n'ebiralalala ekkubo erigenda mu ggulu nze kkubo ani ayogera
Yesu yennyini yayogera
ani mazima
Yesu
ani bulamu
Yesu
kakati bw'ova ku Yesu opposite ya mazima kiba kikikyo
buba bulimba
ate opposite y'obulamu
kufa
baseba abaagala obulamu abaagala amazima munywerere mu mukama waffe Yesu Kristo ge mazima
amina
oyo Kristo agambye nze kkubo nze mazima lwaki ekkubo erigenda mu ggulu kankwe n'ekyokulabirako ekyangu ennyo ekiri so simple to understand gwe tosobola kugenda mu ggulu wagendayokko
nedda
bwe twayize twagambye tutya nti Yesu yava luda wa
yava mu ggulu
najja luda wa
najja ku nsi kuno
bwaga nti nze kkubo mutuufu
mutuufu
bwaga nti atutwala mutuufu
mutuufu
gyalaga amanyiyo
amanyiyo
gw'omanyiyo
nedda
lwaki otubuzaabuza kyovola bandi ye Katonda ye kiyakola Yesu afe kiyakola kwe kutukwasa map eri wano kampas eri wano kyovola banze nava ne mu lwokano lw'okwebaka n'endoota nga sitaani antwala nakivaako dda
amiina
bwansika antwala usikaani lwansonga ekkubo n'obulamu byonna mbikola ntya
obirina
kati wuliriza Yesu oyo bw'osoma kubikulu emu 18 wo wagambye watya
agamba bw'ati era omulamu era nali nfudde era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe era nina ebisumuluzo
ako kenjagala
ebyokufa n'ebyemagombe
Yesu agamba ndi muki
ndi mulamu
nzenzeke yafa nengena mu ntaana nenvayo ate ekisumuluzo kindi wano
aleluya
nze nzigulawo basebo bannabbi abalala bangi aboogeddwako mu bitabo ebirala in fact ne mubayibuli mu bannabbi abalala naye buli nabbi yenna yafa ali mu ntaana entaana yokka enjereere gye baziikamu Yesu
amiina
bamuziikamu yavaamu mulamu emirembe n'emirembe
amiina
yalina ebisumuluzo ebiggula entaana endala zo
zonna
kati fe abakitegeera okuba seefu kuba tumanyi tetulifa amanya gaffe twagawandiisa dda ku lukalala
amiina
amiina eyaddala
amiina
era ffe bwe tufa tetwetaaga nnyo ebyonti ate entaano girage kale eno afudde mukkiriza ne bw'otokiteekako ekisumuluzo ekyaffe Yesu yagenda nakyakirina
amiina
you don't need Yesu agambye yeyekka eyayingira mu ntaana bamuzika ne bamuteeka mu ntaana. Abasajja baali bakambwe, bawala mukuba, bamukoze byonna, bamukomeredde, abadde ku waggulu ku musalaba nga betwala byejjo, afudde, bamuwanuddeyo, bamutadde mu ntaana, bataddewo ejjinja kubanga basimanga mu njazi. Bataddewo ejjinja, ejjinja bataddewo ddene, bagaddewo ejjinja, bataddeko ne seal, bataddewo ne temple police ekuume ntaana. Nga siru eyo kujimenya obolidde mu lukwe mu ggwanga, ne bateekawo abasirikale abakuuma ekiro kyonna, ne bakakasa nti bamunywezezza. Byensoma bineewuunyisa. Malayika n'ava mu ggulu, so si bibinja, si bamalayika. Malayika n'ava ludawa
mu ggulu,
najja nga n'abakuuma we
nga we bali,
nayita nayimirira awo, namuyita najjawo ejjinja. Tewali kinnuma nga kigambo kyensoma, siina biseera bya bimala nti bwamalayika bwe yajjawo ejjinja n'alituulako. Omuntu bw'oba okutta omugo nga gwolwanyisa, oli naagukujjako naagulinnyako bw'ati, abatakujogereza nnyo,
abakujogereza kuwangudde,
naakusikako emmundu naagikujjako naagiteekawo nagandi. Kale yogera tulabe. Malayika bwe yajja najja na Yesu Kristo n'avaayo n'atambula n'agenda, abasajja ne bayiiya ne bagenda balimba. Bannanga okulimba kuzibu, ne bagenda bagamba bakama baabwe yagenze, abasajja be bazze ne bamubba nga twebase. Omusirikale oyinza okuwa lipoota mu statement nti nabadde nebase.
Nedda
nabadde twebase. Ate abebase mwategedde mutya abamugyemu?
Bonna bulimba,
bonna bulimba. Yesu yekka ye yava mu ntaana.
Amina.
Yesu yekka mulamu.
Amina.
Yesu ajja kudda.
Amina.
Yesu ajja kutwala abeewandiisizza.
Amina.
Yesu ajja kutwala abo baalimu, kubanga agamba bw'okkiriza nzija n'embeera mu ggwe.
Amina.
Tukitegerekese bulungi. Yokana 3:3 tutawadde tusoma wagamba.
Yesu n'addamu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda.
Njagala weetegereze, omusajja ono yali profesa. Yesu baba mu addressing atamuyita profesa. Wekitiibwa gundi CEO waffe, boss, dokita, yamugamba bugambi nti kasitobeera muntu bw'otozaalibwa mulundi gwakubiri ebyeggulu bikole ki?
Biveeko.
Nziramu abampuliriza yonna, tekakukuba katodi konna nti ogenda mu ggulu okujjako ng'oli mu Mukama waffe Yesu Kristo.
Amina.
Ate ali mu Kristo Yesu agambye bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri ebyeggulu bikole ki?
Biveeko.
Profesa n'alyoka addamu ekibuuzo ekyo.
Nikodemu n'amugamba nti
hey,
omuntu ayinza atya okuzaalibwa
hey,
bw'abanga mukadde?
Tegera. Yesu wa eggulu bali balitunuulira nze terimpita nti omulabirizi, terikuyita taito yeyo gye bakuyita Saalongo, Manyiganjegere, Nagaga. Eggulu kutunuulira, oli mugagga mu kiye? Abo bayina titles, bajasi bayina titles zaabwe. Ebyo bitaito byonna byetulina byaffe byakweyagalayagalako wano. Amugambye nkukakasa omuntu bw'atazaalibwa gwakubiri, ono kyava addamu era ebyekito. N'amugamba nti omuntu ayinza okuzaalibwa nga mukadde, nyinza okudda mu lubuto lwa mmange ate ne nvaayo. Kiki kyategeeza? Ategeeza kati gy'amagezi ge gakomye, olulimi lw'eggulu reasoning yalwe mulemye. Kubanga lwaki nga amagezi ge gakomye? Mwe abakazi abazaala, omwana n'amala afuluma be papa, n'ojjukira nga yetaaga kuzzaayo. Omuzzaayo, omuzzaayo. Kati kiri kye yabuuza nti nze omukadde nsobola okuddayo? Ekyo twabagamba bakiyita impossible. Toyinza. Yesu n'amuddamu ate.
Tayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa. Yesu n'addamu nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo.
Yes.
Omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda.
Tagambe nti kizibu okuyingira.
Tayinza.
Ekitegeeza waliwo enzaala endala. Ono science waggulu. Eby'eggulu tubirekere eggulu. Kati agambye nti omuntu ayingira mu ggulu, Yesu amuyingiramu, naye amala kuzaalibwa omulundi ogwokubiri, azaalibwa na mazzi na mwoyo. Bwe bitabeera ebyo, eby'eggulu pepepe peera kuno, bw'onoofa nga tukuziika oluvannyuma ng'obeera enkuza geena. Kiki kyategeeza?
Olw'omukaaga
tewalisomi.
Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri,
ate
n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo.
Lwaki agamba nti omuntu kimwetaagisa okuzaalibwa omulundi ogwokubiri? Bw'oba ozaala, soma Abaluumi 3:23.
Satu abiri musatu agamba nti kubanga bonna bayonona,
bonna bayonona
ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda,
bonna tebatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Bonna omuntu yenna mwonoonyi buli ali wano okulowooza n'okufumiitiriza bonna bubi bwe
bwereere.
Olaba omuntu akolera obuyambi ate n'akunyaga. Omuntu ayinza okwaniriza ate nga bwaseka naye nga jjukira abagwa Yesu mu kifuba, n'amugwa mu kifuba n'amunywegera nga te yagenda omuwaayo
kimirembe Rabbi.
Hagati omuntu yenna mwonoonyi yenna okuva ku kigero okutuuka ku mutwe talina, bonna bayonoona. Isaya 6 n'agamba ati,
Isaya 6 kyavudde agamba nti okuva munda w'ekigere,
okuva munda w'ekigere
okutuuka ku mutwe
yenna
temuli mu bulamu,
temuli
wabula ebiwundu,
ebiwundu
okuzimba,
okuzimba
n'amabwa amavundu,
amavundu
tebibunizibwanga,
so
tebisibibwanga,
so
tebiteekebwanga mu mafuta.
Kobeere ne title ey'ekitalo ennyo, kasitobeera muntu oli mulwadde wa kibi. Ekyo twakiyigako nnyo. 6 Isaya 6.
Lugambye luti 6. Nti kubanga fenna tufuuse ng'abatali balongoofu, n'ebikolwa byaffe byonna eby'obutuukirivu biriŋŋanga ekyambalo ekikongedde, era fenna tuwotoka ng'olulagala.
Eyo tuveeyo. Otusomere Yeremiya 17:9 ne Yeremiya 2:22.
Yeremiya 17:9
agamba atya?
Omutima mulimba okusinga ebintu byonna, era gulwadde endwadde etewonyezeka. Ani ayinza okugumanya?
Omutima mulimba obeera n'omukazi ku kitanda kye kimu naye ng'agenda kunoba enkya, n'aleka ng'akufumbire n'emmere n'engoye n'azigolola. Amala kugenda lwogenda mu nnimiro n'otegeera nga bwe yasimanga muwogo nga tazzaawo. Amanyi agenda yategekera okugenda emyezi 3. Omutima mukiba naye
mulimba,
omutima mulimba. Omuntu ayinza okulimba nti akwagala. Nze nsomesa abagole ne mbagamba tekibadde omuntu asobola n'okuwasa nga takwagala. Nakuba ne mbaga bwebyenda ne bikwetokota naye nga kulimba takwagala, agoba kirala. Omuntu asobola okuwasa naye nga agoba visa, asobola okuwasa naye nga anyweza mulimu taina kirala kyakwagalako, asobola okugoba ekintu ekirala kugwe ku bulamu bwo. Hagati omutima mulimba gwonna tegulina makulu gwonna. Yeremiya 2:22 n'agamba atya?
Kubanga newankubadde ng'onaaba n'oluvu,
ne bw'onaaba n'okwata akadomola n'ogenda onaaba buli kaseera,
n'okozesa n'esabbuuni mungi, naye obutali butuukirivu
bwo
bulambiddwa mu maaso gange, bw'ayogera Mukama Katonda.
Osigala oli mwonoonyi ng'omaze n'okunaaba.
Kitalo.
Balumi musanvu.
Olwabiri balumi musanvu olwabiri lugamba. Naye obanga nze kye saagala kye nkola.
Awo twasomawo genda maaso.
Si nze nkikola nate.
Naye.
Wabula ekibi ekituula mu nze. Bwe kityo. Ndaba etteeka nti nze bwe njagala okukola ekirungi ekibi kimbeera kumpi.
Kati Katonda kyava tugamba ng'ayita Mukama waffe Yesu Kristo nti bw'oba oyagala okugenda mu ggulu olina okuzaalibwa mulundi ogwokubiri ozaalibwa
namazzi namwoyo
namwoyo. Kati okuzaalibwa omulundi ogwokubiri si kirowoozo kiragiro teeka. Marko 16 some 15 osome ne 16.
N'abagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna, akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango guli musinga.
Katonda yali Yesu yali ayigiriza akyo omusajja ono, yali amuyigiriza nti kobere profesa, kobere munnaddiini, kobere mugagga, kikwetaagisa okubatizibwa.
Amina.
Ne bw'osunguwala otya, ne bw'owekaba otya, ne bw'owekyanga otya, ne bw'weyagala otya, kyoteekwa buteekwa akkiriza n'abatizibwa alikola atya?
Alirokoka.
Atakkiriza teweebuuza kirala, omusango guba gumaze okukola ki?
Gumaze okumusinga.
Ky'ova laba Katonda ayagala bulijjo abantu mbagamba era nammwe ka mbagambe abagenda okugenda mugulu tugendagenda nga tuli basanyufu nnyo, mutukubira amiina.
Amiina.
Naye n'abagenda mugeyeena bagenda kuba bamativu. Si basanyufu naye nga baki?
Bamativu.
Kubanga ekyabagaano genda mu ggulu tewaliwo nsonga etegerekeka. Agamba profesa oteekwa kubatizibwa, akkiriza n'abatizibwa alirokoka, atakkiriza agumaze omusinga kiwede. Nasiriikirira nga bwemusiriikirira. Watuse kule 16.
Yesebo.
Walumaze. Mataya 28. Kwa nana paka kurabiri.
Agamye nti Yesu najja nayogera nabo.
Hey.
Nabagamba nti mpereddwa obuyinza bwonna muggulu ne ku nsi. Kale mugende.
Hey.
Mufuule amawanga gonna abayigirizwa.
Nga mukola ki?
Nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe.
Uh-huh.
N'omwana.
Uh-huh.
N'omwoyo omutukuvu.
Ekibuuzo kyange okubatiza kirowoozo, kiragiro, teeka? Nziramu, bw'oba oyagala okugenda mu ggulu, if you are serious with heaven, ekyokubatizibwa teweetaaga kikubaganyako birowoozo. Tolina bw'okikola, tolina bw'okiyiya. Nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali ajeri kitange ng'ayise mu nze. Ayita mu nze alina kubatizibwa, akitegeeza Professor Nicodemus. Yokaane mu 6 n'agamba ati,
n'agamba nti waalabika omuntu Katonda gwe yatuma erinnya lye Yokaana.
Olwasatu mwebiri paka olwasatu mwenya.
Yokaana n'ategeeza ng'agamba nti nalaba omwoyo ng'ava mu ggulu ng'ejjiba n'abeera ku ye, nange saamumanya, naye yantuma okubatiza n'amazzi. Ye yaŋŋamba.
Yokaana yajja ku nsi kuno nga missioni gye bamusindiseko kubatiza bantu namaki?
N'amazzi.
N'abuulira enjiri aba ne bawulira. Era bw'osoma n'obwegendereza Matayo 3, nsomerako ku nnyiriri ezo ezisooka mpulire.
Mu nnaku ezo Yokaana omubatiza n'ajja ng'abuulira mu ddungu ery'e Buyudaaya ng'agamba nti mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Kubanga oyo nabbi Isaaya gwe yayogerako ng'agamba nti eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu ddungu nti mulongoose oluguudo lwa Mukama, muluŋŋamye amakubo ge. Naye Yokaana n'oyo yayambalanga ngoye z'ebyoya by'eŋŋamira nga yeesiba olukoba olw'eddiba mu kiwato, nemere ye yali nzige na mubishi gwanjuki ezo mu nsiko awo ne bave Yerusalemi ne mu Buyudaya wonna nensi oneri lanye Yolodani ne bajja jali na ababatiza mu mugga Yolodani nga batule ebibi byabwe naye bwe yalaba abafalisaayo abangi n'abasaddukaayo abangi nga bajjirira okubatizibwa kwe n'abagamba nti mu abaana b'emisota ani abalabula okudduka obusungu obugenda okujja
exactly njagadde kino abantu beesombolola mu lulimi oluganda okuva ebule
nebweya
nga bajja wa Yokaana abakola atya
ababatize
ku mugga Yoludaani ne bava e Yerusalemi lwolwokutaano mu Buyudaaya wonna n'ensi yonna ne Yoludaani naye bwe yalaba abafalisaayo abangi n'abasaddukaayo bannaddiini nga nabo bazze okubatizibwa n'abaga nti mwe abaana b'emisota ani abalabula okudduka obusungu obugenda okujja nzijawo ki basseba okubatiza oba odduka obusungu bwa Katonda obugenda okujja kanziremu mpulirayo abantu abanyole ebyawandiikibwa kisa alisaasira balisaasira Katonda ndiomu kubakkiriza nti Katonda wa kisa nnyo mu kikubira amiina
amiina
naye bw'atuuse ekiseera ng'akulagidde ne kigaanira ddala ate obusungu bwe gye bayita God's wrath tosobola kubwaŋŋanga mu mulembe gwa Nuwa waaliwo abantu
baaliwo ddala
waaliwo abakazi
baaliwo abakyala
waaliwo ab'embuto
ab'embuto baaliwo
waaliwo abalwadde
waaliwo be baaliwo
waaliwo abaana
abaana baaliwo
buli atayingira mu lyato teyawona Katonda wanaagambye Yesu agambye Yokaana agambye mwani yabalabula mwabana b'emisota ani yabalabula njagala wano kwebaza Katonda tubakubira amiina waliwo abawedde okubatizibwa abadduse obusungu obugenda okujja
amiina
mugongeremu ababatizibwa wonna
amiina
emu ku ngeri y'okudduka obusungu bwa Katonda twasomwa mu Kurani yagambye nti naye agenda kubalanga ekyo omuntu yenna bw'agaana Kristo Yesu bw'agaana mwana wa Katonda bw'agaana enteekateeka ye Katonda agenda kuvunaana ekyo ebira byonna wandibikoze naye kino abaana b'emisota ani yabalabula okudduka abantu baluse ebimu babiteeka mu kusaagasaaga busaasaaza nengenda mazzi ne bambatiza mazzi ombatizibwa abakazi ne bateeka mazzi amade amazzi amazzi Matayo 3
13 agambye awo Yesu nave Galilaya
aha na Yesu unajja gena maso
awo Yesu nave Galilaya natuka ku Yoludaani eri Yokaana amubatize
kakati ne Yesu yava mu ggulu omwana wa Katonda Katonda ddala nanyini byonna eyakola byonna akusinga amaanyi atayonoonanga ataina kibi naye najja n'agamba nti kandaga abantu bafeng mugeena nga bagenderedde naye najja ku Yoludaani genda maaso
naye Yokaana yali ayagala kumugaana
n'agamba
nti nze neetaaga ggwe okumbatiza naawe ojja gye ndi
n'amugamba atya
naye Yesu n'addamu n'amugamba nti kkiriza kaakano kubanga kitugwanira bwe tutyo okutuukiriza obutuukirivu bwonna n'alyoka amukkiriza
basebo tukikubira amiina
amiina
Yesu aze ku Yoludaani
aze
agenda kubatizibwa amazzi
agalaba
Yokaana amulaba Yokaana mugagga
mwavu
enyambala ye ekusikiriza
nedda
entunula ye ekusikiriza
nedda
naye enyambala esijja oba otunuulira ekifo kyabatizibwamu kisijja oba otunuulira naye Katonda yamutuma kukola ekyo
amiina
ndaba Yesu nga naye asimba ku layini
agenda kukola chi
kubatizibwa
agama chitu gwaniro kutukirizo mutukirivu wonna omuntu abatizibwa tekitegeza nti atandikirawo kubera omutukirivu naye obutukirivu oyina tebukumala kitofu toba toli musiazi toli mwenzi toli mutamivu togwa kukubo tosamira obo obutukirivu webale kuba nabwo naye obutukirivu bwa Katonda okubutukiriza kugambye kyokugwana okutuza obutukirivu wonna ng'obatizibwa
amina
okubatizibwa si kirowoozo si oba bw'oba oyagala batizibwa si kintu ky'obuuza jjajjawo jjajja mbatizibwe si kintu ky'obuuza senga senga mbatizibwe si kintu ky'obuuza bosi wo bosi mbatizibwe biro tobiteekamu daddi todaddiza daddi ŋende bambatize daddiriza muli kubanga bw'ona oba ofa daddi ojja kumulekawo afuna bamudiddize abalala kino kye kintu kyokola we
weka
ngambye kyokola we
weka
kitugwanira okutuukiza obutuukirivu bwo
bwonna
n'agamba nze mbatiza genda maaso
olwekumi n'omukaaga
hey.
Awo Yesu bwe yamala okubatizibwa amangu ago n'ava mu mazzi laba eggulu ne limubikkukira n'alaba omwoyo gwa Katonda nga kkanga ejjiba ng'ajja ku ye laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti oyo ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo amiina
naye bannanga oluganda lwangu okutegeera naye abantu lubakaluubirira agamba nti bwe yava mu mazzi kitegeeza bakka mu mazzi singa yali bakuli teyandigambye nti baava mu bakuli kitegeeza bakkamu ne bava mu mazzi bamulanga ddi bamulangirira ddi ng'avudde mu mazzi wamma webala kitegedde balanga ddi nti oli mwana wa Katonda
ng'ovudde mu mazzi
kati olw'ebitiibwa byote bikola wano abange mulekeraawo okweyagalayagala ndi mukulu wa kino ndi munene mu kino ndi bosi ebyo bosi waliza muli bino byenjogerako bya saansi wa bulokozi Professor Nicodemus yakitegeera ndi kyetaagisa kukakkana n'ogoberera Katonda nokka mu mazzi aleluya
amen
Yesu kamanda wa bakamanda omudumizi wa universe laba bwakka mu mazzi tukikubira amiina ekyo
amiina
lwaki nsonyiwa abasomi bange nsonyiwa nsomere Yokaana ekisooka bbiri ekisooka bbiri ekisooka bbiri otuseyo
yes, sir.
Nsomere okuva ku lwokuna mpaka ku lwomukaaga
Yokaana ekisooka bbiri olwokuna ayogera nti mutegedde
ayogera nti mutegedde
n'atakwata biragiro bye
n'atakwata biragiro bye
ye mulimba
ye mulimba
n'amazima tegali
mwoyo n'amazima tegali mwoyo gena maso
naye buli akwata ekigambo
kye akwata ekigambo kya Katonda
mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mwoyo
gena maso nache nkyagala
ku kino kwe tutegerera nga tuli mu ye
webale
ayogera nga abeera mu ye
ayogera nti mukulisitaayo
kimugwanira naye yennyini okutambulanga era nga ye bwe yatambulanga
era kyo oli bagamba zeni mukulisitaayo zeni mukinga mutunuulira entambula ye idea yatambula agenda ku mumazzi ne bamubatiza otambula olagawa walagayo soma Petero ekisooka essuula bbiri onsomere ekya olwabiri mu olumu Petero ekisooka bbiri abiri mu lumu
ogene maaso ekisooka bbiri abiri mu lumu
agamba atya
kubanga ebyolube kubanga kyandibadde kirungi gye bali
Petero ekisooka
nsome ekyakubiri ekisooka bbiri abiri mu lumu kubanga ekyo kye mwayitirwa kubanga ne Kristo yabonyabonyezebwa ku lwammwe ng'abalekera ekyokulabirako mulyoke mutambulirenga mu bigere bye.
Aleluya.
Amen.
Yesu ekimutwala ku mazzi gano abantu bonna bamugoberera balyoke batambulire mu biki
mu bigere bye.
Olikyayimba n'akiyita ekisinde. Tufe omulimu gwaffe abagamba tuli bakulisitaayo tutambulira mu bigere bye. Yabatizibwa ye yagenda wa kumuga bakola batyanga batuseeyo ekyo kye bayita obukulisitaayo. Yasooka eringa asomesa abayigirizwa be yabagamba nti omukulu ayiga tasinga yamuyigiriza omuntu tasinga mukama awe. Mukama waffe yennyini yakulemberamu n'agenda n'ayimirira ne bamubatiza. Who are you okugaana okubatizibwa? Kyavudaga nti akkiriza n'abatizibwa
alirokoka,
atakkiriza
gumaze okumusinga
tegalwaza tegasiwa ne begandisiye as long as tugenze mu bakabaka obw'omuggulu. Agambye kitugwanira fe okutambulira mu biki
mu bigere bye.
Bameka baagala okutambulira mu bigere bya mukama waffe Yesu Kristo? Leka kulimba kati kankulagenga oyagala bakukuba emiggo. Nkuyigirize engeri gye bakuba emiggo. Ndowooza kangeze kubitaliiwo nnyo kubanga nageza ku bino naye era nabyo biisobola okukola. Twabeerawo ku mulembe nga akabonero k'ebyobufuzi okola bw'oti kaali ka kibiina ekyo kitegedde nabaawo ekibiina ng'okola bw'oti ng'oyagala bakuba emiggo be bagamba nti everybody nga bonna bakoze bati n'okola bw'oti nabana abaliwo kati olwaleero genda mu gurupu y'abakibiina gundi okolereyo akabonero k'ekibiina gundi bw'okaabanga tobanga gw'ovunaana. Toyinza kuba mu kibiina kyaba kyabakola kino abakola kino abakola kino n'okolera akabonero akaki
akalala
ne rangi baba tebaagala kumanya. Yesu yagamba mugoberere mutambulire mu kisinde kino ayogera nti ndi muye tambula nga bwe yatambula totambuza mbaliga. Ntegereza bulungi bana kakati kansaleko wano tugende wano nkulage ekirala kakati abatume ekintu kino bakitegeera bikola 2:1 yangu ana bikola 8 abatume bakitegeera
2:1 agamba nti
2:1
lugamba nti awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku luli abantu ng'13,000.
Abatume babatiza ansa
ye
ekyo nkimazi okubatiza kwagenda maaso
8
va ku lwa 9
naye waliwo omuntu erinnya lye Simooni. Simooni yakolanga eddogo edda
yali mulogo mu kibuga kyewaabwe
mu kibuga omwo
obanda muno mulimu omulogo simanyi
n'awuniikirizanga eggwanga ly'e Samaliya ng'agamba nti ye mukulu ne bamuwuliranga bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu nga bagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amangi ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga n'okuloga kwe naye bwe bakkiriza Filipo ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo ne babatizibwa abasajja n'abakazi
tugamba tutyawo n'abalogo n'abasezi buli muntu yenna bw'akyuka n'abivaamu okuyingira eno omulyango ogugenda eno amala kukola ki kubatizibwa. No shortcut. Katika nyangu ye lw'ekiseera omukolo gw'okubatiza gubeera gutya bameka baagala nnyonnyole ekyo kaka nnyonnyole Yokaana 3:22-23
Yokana satu wabili mubili choruva nyuma lwebyo Yesu najja nabayigirizwa abe munsi y'Ebuyudaya nalwa iyo nabo nabatiza
ani abatiza
Yesu
ndamusome bulungi
nalwa iyo nabo nabatiza
gonda ma
Yokana ngabatiriza mu Enoni
lwacha batiza mu Enoni
okumpi ne Salimu
lwansonga chi
kubanga yeri amazamanji
kakati tutandisa kubatiza are you listening ekisoka ngogendo kubatizibwa amazi gaina kuba
manji
damu gabameka
manji
gabameka
manji
lwachi manji tugenda kustepu eddako kati tandika nagambye bobo somesa nsomesa sente namu owenfuna agweri na sansagala wobatirizibwa amazi kati kwakuba genkana wa
nga manji
kati wegezemu gali manji ni amaji kasobola kuba mukikopo kuba mpakuli kuba mukaleku nenga manji ni lwa katigena maso
Gabanji amazi manji
bikola munana bikola munana
babatizibwanga
manji gena kisoma bikola munana asatu mukaga paka asatu munana
bikola munana abiri mu
asatu mukaga
asatu mukaga
manji genkana wachi
awo bwe bali batambula mukubo ne batuka awali amazi omulawe naagamba nti laba amazi
chichi
Chiche chindobero kubatizibwa.
Chiba chakana mazi gagano. Gena masu.
Filipo na agama ndi obango kirizano umutima gogo na.
Eye songe soka.
Chirunji. Nadamu na agama ndi nzikiriza. Nzikiriza Yesu. Ngayana. Yesu kusonga ye mwana wakatonda.
Bamekaba kila Yesu kusonga ye mwana wakatonda. Fine. Gena masu.
Nzikiriza Yesu Kristo nga ye mwana wakatonda.
Nakola atya.
Naragire gali okuyimirira.
Ne.
Nebaka bombi mumazi
soko lekerao soko tofa wao echaga fuda manji
kukayo
bakayo bameka
babiri
abatiza
negwe babatiza
negwe babatiza you have disqualified all into binji nyo ge wagenda mwa abatiza yayingiramu nawe noyingira oba yayingiza mu mkono agambye oyingira bebayingira mulawe batuka wali nayingiramu nabatiza nayi bebayingiramu bakola chi some chindakao
ne bakabo mbi mu mazi Filipo no mulawe namubatiza
namubatiza
bwebava mu mazi
sokolekera ekitegeza mubatiriza muchi
mu mazi
ameka
amanji
Ngabombi baka koze batya
ngabaka semu
kakati bombi bakaberamu ne bakaberamu nalyoka amubatiza
bwe bava mu mazzi
era uliriza Filipo nomulaye namubatiza era gamba ne bavamu go wava muchi obate wayingiramu bameka bayingira mu mazzi Bamekaba afamu. Bamekaba abatiziwe. Echo Bible cheyigiriza kiri so clear. Chobola bakatonda mwagala nnyo ayagala abantu balokole abantu kabagene mugena ngaba mativu te kintu bebachigana buchi buganyi balinga bali bakamulali bebamuteka mu gatayo cha yechikambo kwachiri hot paper katu yasamirirani. Byakamulaliwo. Kati katonda achiraze okubatiza amazi ameka abatiza nego batiza bonna bakola batya
baka mu mazi
batu kamuna namu batiza kata waliwe chikame chetako kunyonyola waliwe chikame chetako Barumi mukaga olunyiriri olwokusatu paka kulwo mukaga
Obate mumanyinga fefena.
Kati muulize, obate mumanyinga fefena.
Obate mumanyinga fefena. Ababatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu. Nga twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe.
Wait a minute. Yesu yafa.
Yesu yafa.
Temumanyinta ababatizibwa nafe twafa ku kibi. Chovola bakubuze eri ababuze buze weganye stand ebikolwa byonna tweta gokufa kuchibi okwegana echibi betuma lokwegana netufa kuchibi netugenda tuzikibwa gena maso
chetwa fatuzikibwa awamu na ye mukubatizibwa
netuzikibwa chitegezo muntu agenda muguru azikwa muntana etali yataka wabule ya mazi kwa miyachi fana nchange wano agenda muntana ngabatizibwa akwatibwa nazikibwa nagwera yo kubanga Yesu bwe yafa yazikibwa singa baliziko omuntu natagwera muntana emba ziri musikayo nembizi ziri musikayo omuntu yenafudde bamuzika nagwera yo entana eyo gyazikwamu eyo yaki
yamazi
twazikibwa fena babatizibwa mate subira amine singa kawa
amina
chintu chino chitunulira ebintu bibiri kambyogerere wano lwekiseera okubatiza kitegeeza okuziikibwa nga tuziika omuntu owedda ate okuvaayo kitegeeza okuzukira mulamu wa mukama waffe Yesu Kristo aleluya okuziikibwa mu mazzi okubatiza era kitegeeza okuzaalibwa mulundi ogwokubiri kyebagambye Nikodemu bw'oba ozaala tozaalako mutwe omusajja n'amala ava mu ddwaliro ng'ali ku ddwaliro n'atandika okuba amina amina omukazi wange azadde netumuuza ti mwana ki nti akafulumyako mutwe okwata bukwasi otwala butabika tuli munyumiza ebiridirira tebazaalako mutwe alina kubanga omwana yenna akoza atya kakati naffa n'okuzaalira omundi ogwokubiri tuyingira mu lubuto n'olubuto lwaki lw'amazzi era ng'omuntu bw'azaalibwa n'azaalibwa n'avaayo aleluya bameka abayita mu experience eyo abatizibwa abeera mu ntaana wasomye baluumi meka
mukaaga
soma ne bakolosaayi muka 2:12
Bakolosaayi 2:12 agambye bwati bwe mweziikirwa awamu naye mukubatizibwa
okubatiza kitegeeza kuziikibwa gena maaso
era kwe mwazuukiriramu olw'okukkiriza okukola kwa Katonda eyamuzuukiza
kansomeko nange wano mu vanjiri yange Roma 6 nja kusalako mangu ngende ku lwokusatu timumanyi nga feffe n'ababatizibwa mu Yesu Kristo twabatizibwa na kufa kwe ndaba mubatisimu twaziikibwa wamu naye mu kufa era nga Kristo bwe yazuukira mu bafu olw'ekitiibwa kya paati naffe tuyise obulamu obujja ku bwa mukama waffe Yesu Kristo
amiina
okubatiza tuyingira mu kufa kwa Kristo era eyawandika footnote wano mugezi nnyo w'evanjiri mwagala yagamba bw'ati ebyo biva mu ngeri ey'okubatiza omuntu yenna baamunyikanga mu mazzi kyafaananyizibwanga ddala bulungi okuzuukibwa n'okuzuukira kwa mukama waffe Yesu Kristo
amiina
omuntu abatizibwa agenda yennyini n'asimba layini n'agenda mu mazzi ameka
amangi
abatiza nego babatiza ne bakakola batya
ne bagakkamu
bwe bayingiramu nalaba yakafaananyi kali mu bayibuli emu enji yeyiye ng'ate bwe baagenda mu mazzi ate bw'amala omutuusa mu mazzi ate n'agayoola bw'ati n'agamuyiwako n'agayoola n'agamuyiwako ate olwo bayingirirayo ki bw'oyingira mu mazzi n'okama nti mpaddeyo obulamu bwange Yesu yafa ku kibi naawe ne bakutwala n'ofa
n'oziikibwa
n'oziikibwa mu ntaana ey'amazzi
ate
n'ozuukira mukama waffe Yesu Kristo era oluvaayo bwote ddoboozi ne ligamba litya ono
ye
mwana wange gwe njagala ennyo era gwe nkola ki
nsanyukira
biruma bw'oba tebabifuna bambi manyi bikulumye kakati nange byannumako oteko kutegeera ekigambo ekyo kikulu nnyo kikulu nnyo oluvannyuma bombi bavaayo ekitegeeza tuzaalibwa mu ngeri eyo okunnyika mu mazzi kwe kwokka okulaga real meaning ey'okubatiza kubanga kulaga okufa kwa Yesu okuziikibwa n'okuzuukira njagala kati mu kaseera kano okuba waamu oli yaŋŋambye somako ne mu birala omuyo badde ayagala nnyo lwaki ebirala kandabe oba ninamu muno ebirala nawe ina ejangu jangu sebe kale jangulage kati ebirala byebino kano kalagaano kebaita akalagaano akapya naye akakolebwa abantu bakya bakakola kano njagala osokosoma bakakola kali luda soma tuwulire
endagaano empya eno
egamba etya
ekyusiddwa mu Luganda abagoberezi ba Kristo abakatoliki abaprotestante n'abatodokisi nga bakolaganira wamu
agamba atya
enkolagana ey'engeri eno yatandika dda mu nsi nnyingi
genda mu kiri kye twagala
okunyonyola ku bigambo ebimu ku peegi 228
agamba atya
nsoma okubatiza
esibu ukauka wenya
agamba nti okubatiza kigambo kya Luyonani
abange ekigambo okubatiza si kya Luganda kya Luki
kya Luyonani
abayonani muwanike abayonani muwanike tulabe bano bano ba Buganda ba Uganda kigambo kya Luki
kigambo kya Luyonani
yena maso
abangi kye balekawo nga tebakikiusiza mu nnimi zaabwe amakulu gaakyo kunyika
kunyika
kunaza
kunaza welekerera ekigambo kye tukoze santi nabatizibwa si kya Luganda kya Luki
kya Luyonani
kitegeeza ki
kunyika
kyekyo
kunaza
kunyika chovala evangeli akugambye ndi kifanana ddala bulungi okufa okuzikibwa n'okuzikira kwa Mukama waffe Yesu Kristo ekigambo baptism the Greek that's a Greek muliyonani bwabakyogera baptizo kitegeeza to deep to immerse kwekunyika mu
mumazi
ekigambo kubatiza tekitegeeza ngako sprinkling oba powering oba okikyusiza ekigambo kubatiza kitegeeza kukola kibanaye
kunyika
kitegeeza kunyika kitegeeza kunyika kitegeeza kunyikira ddala mu mazzi njagala okusomerayo wano katono nnyo saagala kukulumya nnyo bambi saagala kukulumya naye njagala kukuyamba kino kitabo bakiyita bati
ekitabo ekyokusaba kw'abantu bonna
ku muto oguyitibwa kubatiza agamba omwana ono mumutuuma erinnya n'amutuuma nga be boogedde n'amuyiwako amazzi ku byenyi oba n'amunyika mu mazzi bulungi nga yeegendereza oba nga bamutegeezezza ng'anaagayinza bulungi kati ono e science omuyiiye
omwana ono mumutuuma erinnya
science omuyiiye yagamba nti bw'aba taagasobole bambi muyiweeko ekyo tekirinawe kisangibwa mu bayibuli eyogera ekigambo kitya
kimu
nti okubatiza kya Luki
kya Luyonani
awo olwatuuka
ng'owooluganda otulabira
abanga ayuzeya awo olwatuuka
ng'owooluganda otulabira
saagenda wala nga ngenda wano Rwanda myaka mingi eyadde eba 94 entalo zaakaggwa nga ngenda mu hoteri tulya mmere ng'omuwala savi nga gyambuuza ekibuuzo ekyansanyusa ne leero nkyakiyogera kubano bannange bakimanyi nkyogera bulijjo kyava jja savi nga naŋŋamba sebo tukuwe fanta ki ne mugamba ogambye eki nanga ntukuwe fantasy mbakyamagaladde munange nampa amanga eno kitegeeza soda Cheva mukanti mpa Fanta Pepsi. Mpa Fanta Pepsi. Lwentegera ndi wali abali basavinga obacha gwanga lyonna obawo ekigambo Fanta kitegeza hachi
soda
chize mu lulimi lwo. Wano mu Uganda ekigambo sero kitegeza chume kisuna amafuta. Omuntu agama mvira mwao kusero naye nga ddala amulaba Caltex
oba toto
nga ddala amulaba toto. Omuntu ayinza nti abange kukyale wafu twafunye omukisa guni yalese sero naye nga ddala sero tegize ki? Wano sero kyategeeza maki?
Mafuta ekyuma ekisonda amafuta.
Osanga ng'omusigale ku luguudo nagamba mi nataka chai noddayo fulasika bwagikukubanga guli bagukusinze. Otekwa chiza muluganda chai kulodi bloga chitegeza hachi
sente.
Ono chagamba ekintu chije mu lulimi lwe bakyogeredemu luze mu original. Okubatiza chali yonani chitegeza kola chi
kunyika kunaza Naza.
Yesu chava chikola abantu basobola kuchiraba lwachi nono amanyi akuwererako basebo ne banyabo. Chovalaba nti Bible tekirizangana ko kyo mwana mutabatizibwa techirina techiwandikidwa nakatono. Bible gani mleka bana batoba koleji
bajeje ndi sote mubagana
na basabira okuwambatira nokusaba byaji
byanja ulo
okubatiza okuwambatira nokunyika byaki
byanja
ulo. Basebo njagala kubategeza Bible is very clear onabategeza wano Bible twasome chikamu chagambe chitya toyongera
ngako
ate
totolangako
tokolangachi
toyongerangako
ate
totolangako
omuntu bwaliongerako
katonda aliongerako ibonyo bonyo
olisalako
katonda
katonda alisalako omugabo gwo kumuti ogwo bulamu tuinzo kumala wane bisera byonna tosobola kukinyonyola kusinga ka Yesu echamu jamu gulu kwe kutulaga wali wengeri nyinje ziretedwa kuyiwako kumansira kuita mu muliro babirina basobola no bibalaga ebe na bena babita kubatiza enako ezino nabaye musajja ku video abatiza mu mwenge badira abana ne baba wongete bateka mwenge namteka mungu ga chitafi namteka mugo omwana namteka mugo moyo mutukufu ebyo byo nabya kuyia eyo no wama huyo musajja huyo amulesi mbade sima inti anamuleta
baba kasajja katu. Baba
Bible egamba bweti Befeso nyatano
agamba mukama wa fomu okukiriza kumu
ate
okubatiza kumu
ezo zonengeri zoba dola basiku batiza ezimu zize kufera bufezi. Waluka stole kena uli dobo tufu wako nangi nke uunya haulu watuka
ngoholu gando tulabila
ngo msaji agenda wa dokita ya koze saru ungereza ni enga atita rumanyi nyo manye diya bata mabu ugeze nimize bata manyi chavaga mba dokita ni mnange chinde say want to be castrated. Dokita na mga mandi what is it I want to be castrated. Namugamba, are you talking about castration or circumcision? Namugamba, sebo ntegera chinjogera. I want castration. Mbungabamu wa form is a castration. Ntiyata wana kusomamu na saini inga. Ngabamu tuwana mu theater. He was castrated. Bwamala castration inga dayuka. Asanga bafubu kabande inga banu. Hava kawanze muna nje mwebali kunsa vila nze mpedi. Nebamugamba wedechi have been castrated. Nebamugamba castration oba circumcision. Ndi castration nambo na bebamugamba chavabuza byaukana. Nebamugamba stula wansi wakoze chikubino.
castration bajira mudala nsigo zonna nezifira mudala pepepe emireme nachi
nemirembe
saka musizoni bajja ko chikuta kubibiri bakoze echi nakati wowe mfude ensigo bazi tutete bazi kati abantu banji wa castrated instead of being circumcised. What am I saying? Wa bobanga te wanyikibwa ochaino lutalo gwokuddayo kurigino ogendo nyikibwe mu masameka
amanji
ekirago okufa okuzikibwa n'okuzukira kwa mukama wa Yesu Kristo.
Amina.
Paulo agamanti katona wafali atya
aliyomu
okukiriza kulikutya
kulikumu
n'okubatiza kulikutya
kulikumu
kutekwa kubera oko omusajja omu yawandika mu atikemu era twajigula tu papa yawandika Jesus committed one sin. Abantu ne bagula manya bamawulire baagala nnyo okutunda butabo bwabwe naki n'agamba nti Yesu ekibi kye yakola is to be baptized, yet baptism is for sinners. Yeyingiza mu babi bali babatiza beenenya Yesu teyayina kibi yagenda atya mu mazzi ne bamunyika ng'ate teyali muwononyi bw'amala okukola baka ground eyo ate enyini ne yeekyusa n'agamba that was not a sin. Yesu ekyamutwala okunyikibwa yali ayigiriza abantu aboononyi kye basaanidde okukola.
Amina.
Kubanga yatwala omubiri gwaffe yatwala obunafu bwaffe. Yesu bwe yali ku nsi kuno ebintu bino tojja kubisobola kubyawula yali Katonda ddala naye ate njagala kutegeeza yali muntu ddala.
Amina.
Kati mu buntu yali ayigiriza nti abantu bonna bateekwa okunyikibwa ludda wa
mazamangi
as long as oli muntu ekyo kyagamba Nikodemu bw'oba oli muntu oteekwa oli LC oli RDC oli honorable minister oli ani oli mukungu okola wa bakufukamirira bakuvunamira when it comes to kugenda mu ggulu olina kukola kituufu. Katonda tagenda kukawansi olokubanga oli wakitiibwa. Katonda tagenda kukyusa nteekateeka ye kubanga oli mugagga masaka oba wala wonna wobeera. Katonda tagenda kukawansi kubanga oli mukambwe nnyo kubanga oline mundu kubanga gwokuba omuzinga. Tusinza Katonda asinga ebyo byo yagambye akkiriza alina kubatizibwa.
Amina.
Era mtegeza abantu abali wano eggulu liri mu maaso go dembe lyo okusalawo ogenda mugendo bogenda mu ggulu dembe lyo naye Katonda yagamba londa obulamu nze kyenjagala basebo ne banyama enkola zino zonna endala sitagana kuzimalirako maanyi gange sitagana kuzinyonyola. Waliwo omusango singa sinyikibwa Marko 16:16 waliwo omusango singa kigaana
Marko 16:16 agamba
hey.
Akiriza n'abatizibwa alirokoka
naye
naye atakiriza omusango guli musinga
yagumaze damu
akiriza n'abatizibwa
hey.
Alirokoka
hey.
Naye atakiriza omusango guli musinga
ekibuzo hey, waliwo omusango singa sibatizibwa answer ye yeah. Era tambulanga omanyi nti oli guliokereyo tambulanga omanyi muluka esula musanvu olinyo lwabiri mu omwenda n'olwasatu nja kusoma mukana akakyusa akajja sebo kanze nsome agamba bwati abasolooza b'omusolo n'abantu abalala bonna bawulira ekigambo kya Yohane
amina
bakkiriza nti Katonda kyabategekedde
Cheche tufu tuka matuti hao.
Amina.
Nebabatizibwa Yohane.
Amina.
Ulira verse 30. Chokaba farisai. Naba nyonyuzi bamateka. Beja kunteka teka ya Katonda. Nebagano kubatizibwa. Bako labatia.
Beja kunteka teka ya Katonda.
Ne.
Nebagano kubatizibwa.
Bogano kubatizibwa. Oba weje kunteka teka ya Katonda. Awolu atuka.
Ngoolu gando tulabila.
Nali mu ofisi yange nga ni musomesa. Netu sindi kabana banone sente za Piero E. Mu primary school. Ngabana bazeyo ne baleta sente. Omuzadde omunajja nga mukambwe nnyo. Nangamba sebo mukulesa. Omwana wangu mugoba utya mu somero musawero ne mugamba yawulawo okugoba n'okunona sente tetwamugobye twamusindise kunona sente ate sizaffe za bibuuzo nangamba omukulu w'essomero omanja sasasula school fees wasasula taina bitabo alina taina kalamu aina taina geometry set ajirina taina uniform ajirina sija kusasula hizo sende za bibuzo. Nemu kama sende za bibuzo si zafe. Za chibitongole kitegeke bibuzo. Yo government. Botozi sasula. Bata jakola. Nagama. Nkula hivira. Sija kuzisasula. Kasana muguli hivirala. Tomanja kwenge semeno rio. Na furumanga mukamu ichinka ni dao. Na atule bibuzo.
Ea bikutula.
Anse gamba. Yeja yeka kunteka teka ya yunebu omwana we natakola bibuzo olwaka sunguira bwe kati weja kunteka teka yogenda mugulu agaiminti bana abafuzoloza beja kunteka teka ya Katonda gwe weja ko lwa mukazi wo weja ko lwa musajja weja ko lwa rubale weja ko lwa abantu bajja kusekerera weja ko abantu bajja kuvumirira weja ko Lwachi weja kunteka teka ya Katonda. E Katonda teka teke nunji. Bameka bagamba kabulingani nzinja kubera kunteka teka ya Katonda. Nze siva kunteka teka ya Katonda kubange after all. Nebono jeda kugenda kubeda wa. Kati ukubatiza kungana kubera kuplaneti eno. Gwene buongo ba makago. Nibu ngoba kumuli mugu. Ngobye muguru. Ama kago guru. Basebo nebanyaba bantu bakatonda. Njagala kubategeeza mwenabali wanuruwariru. Ntio musango weguli weja kuja kuintekateka ya Katonda. Bantu chaba batiziwa. Bino biensembi ayo. Number one. Mako kumina mkaka kumina mkaka. Rudemu.
Kumina mkaga.
Ah.
Agamba nti akiriza na batizibwa.
Kiriza.
Aliro koka.
Kasito kiriza. Baruwa wanabakiriza mkama wafe Yesu Kristo. Yesu Kristo chechokula bila kocha fe. Yesu Kristo gemanyika fe. Yakobo nya kumina msambu. Lusome. Yakobo nya kumina msambu.
Agamba bwati.
Agambe.
Nyakumi na musanvu. Kala amanyo kukolo obulungi.
Na atakola.
Chechibieri yoyo.
Amanyo kukolo obuchi.
Obulungi.
Ateke dendo kubatiza kwa kunyika na agana. Chechibi. That is sin already written on you. Omanyi. Biblia ni ya 3:15 mpaka 19.
Agambye bwati.
Agambe.
3:15. Nga bwe kyayogerwa nti lero bwe munaawulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe.
Tokakanyala.
abange bwowulira eddoboozi lino erikuyita katonda nga akwegayirira akuwangaza nakwa n'omukisa ne baleeta olugana luno nga luyamba gwe katonda akuyita akuwadde omukisa this is an opportunity tokakanyala nze ndi ninja nze nalemerawo nze nalimbuzeko katono abanamwe balekunsabira katono bambatiza katono katono leka kweyagalayagala nga weyagala nti oli ninja tokakanyaza mutima gwo wamazeyo olunyiri kale bwoba wamazeyo wamazeyo yuda tano
yuda tano agambye bwati naye njagala okubajjukiza newankubadde nga byonna mwabimanya omulundi gumu nga mukama bwe yamala okulokola abantu mu nsi ey'emisiri oluvannyuma n'azikiriza abatakkiriza
exactly n'azikiriza abakigaana be batakkiriza soma bikola biri mu bbiri olw'ekkumi n'omukaaga
olw'ekkumi n'omukaaga lugambye nti kale kaakano
kale kaakano
ekikulwisa ki golokoka obatizibwe onaze ebibi byo nga weegayirira erinnya lye
aleluya omulala yenna ayagala naye okunyikibwa gwanika ku mukono ngulabeko tonyikibwanga naye
amiina
jangu wano nkusabire katonda kitaffe ayinza byonna weebale weyogedde gye tuli yesu waleka eggulu n'ojja ku nsi kuno tulokolebwe wakka wansi weyambala omubiri gwaffe wabatizibwa n'otusettingira kye tuteekeddwa okukola gutusinze bwe twakola ekirala naye oli katonda asonyiwa ebyayita tusonyiwa olw'ebyatusobako ffenna abayimiridde eyo twagala okutambula okutuuka mu bakabaka bw'omuggulu eriyo abali wakati kiwonvu ekyokumalirira eriyo abatidde eriyo abanyiize kuba ne nayamani bwe bamugamba okugenda okwenyika mu kidiba yatuuka ekiseera neyeekadanga nekyanga naaga ndi kanzireyeeka kidira eri omuntu okuwulira obubaka buno n'anyiika bunyiizi kubanga obubaka buno buyamba ye okumusumulula atuuke mu bakabaka obw'omu ggulu tewali ngeri muntu ono gy'anaatuuka mu ggulu nga tayise mu nteekateeka gye wateekawo ogambye omuntu bw'atazaalibwa na mazzi na mwoyo tayinza kulaba bwakabaka bwa katonda njagala kwebaza olw'ababuulizi bano bonna bwe waleeta mu kitundu kino olw'ensimbi zonna ezikozesebwa mu kitundu kino nga tugezaako we kyonna ekisoboka okulaba ng'abantu bazaaliwa omulundi ogwokubiri twagala okwebaza olw'abaana abazze wano mu maaso abagamba nti tebabadde bwe batyo naye byewaddeyo naku lwaleero naffe twagala oba kukwasa mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu obawandiike butereevu mu kitabo eky'omu ggulu bayinza okuba badde batambula bubi bayinza okuba badde n'ebizibu byabwe naye eno essaawa ey'okubambulula essaawa ey'okubasanaazaako ebitali bya butuukirivu yesaawa eyokuba wa peegi empya yesaawa eyokubeeraga mu birooto ne mbulamu bwa bulijjo mu byenfuna yaabwe ne mumaka gaabwe ne mumasomero gaabwe gye basomera ne mubazadde baabwe oteekewo enteekateeka ey'amaanyi eri abantu abali wano mu kusaba kuno olwaleero naye nga bazze balwadde bamaze genyiganyiga ne bajja babeere mu kusaba kuno nkwegayiridde buli yazze wano ng'akaabakaaba kaddeyo ng'afunye emirembe bwe yatambulanga ng'ositula abantu bwe bagamba baddeyo eka nga bawonye okukiza kwabe nga kubavumudde vumula omuddu woyo n'omuzaana we ayina ekimuluma era ekimukaabya eriyo ebibaluma abantu nga biri mu mitima gyabwe nkwegayiridde anyigirizibwa asoomozebwa awalanibwa abanjibwa byonna ebyo bimugaana okufuna emirembe abamu batudde nawano naye nga tatereddeewo olw'ebyeraliikirira eka oba mu mabanja oba mu ngeri endala naye ssebo ekiseera kino kyakusisinkana yimiriza amabanja gaffe yimiriza ebitweraliikiriza tereza amaka gaffe abatazaala abazaale abali mu maka galina ennaku gijeemu katufune emirembe waakiri ebirala byonna oba byali byagaana eno wiiki ebeere yokubasumulula nkwegayiridde mukama omukisa gwa kitaffe n'omwana n'omwoyo mutugumamire ekifo kino
gumamira abantu bano gye basula ne gye bakolera ne gye basomera nkwegayiridde weerage mu ofiisi zaffe ensi ngegezaako okukola ebyeddogo n'okukola ebirala byonna okubisindiikiriza ku bantu bano mukama bawangulire oduwagamba nti wakana naabo abawakana naffe lwana naabo abalwana naffe kwata engabo n'akagabo oyimirire okutuyamba ate tegeze ememe z'abantu bano nti nze mulokozi wammwe weebala oyogedde gye tuli mukama weebalire ddala ku bwasi kristo mukama waffe
amiina
mukama ab'omukisa mwenna.